usikuamini ni we. Come close and show, yeah. Tukacheze wote tampaka zenji, yeah. Na kuomba mpenzi nielewe, usiniache mimi mwenyewe. Kwenye penzi tange kama mwewe, usidate na omabishowe. Asa bang down, twende kama bang down. Niki feel down, na isi kama ding dong.
My girl, miss you.
Ukiwa mbali mina misi penzi lako.
My baby, I miss you.
Nikiwa mbali mina misi penzi lako. Should be fine on my mind. Should be fine, yeah. Should be fine on my mind. Should be fine, yeah.
Mshua wangu nimefole nimezima. Penzi lako hili zuri kweli la utuzima.
Yeah.
Havile unafokata, benda mtata, kinu nakamata, sura nakufata. Havile unafokata, benda mtata, kinu nakamata, sura nakufata.
Asa bang down, twende kama bang down. Niki feel down, na isi kama ding dong.
My girl, I miss you.
Ukiwa mbali mina misi penzi lako. Misi penzi lako. Should be fine on my mind. Should be fine.